More music at spacegospel.com.
Kama alivyosema, kama nikufa nitakufa.
More music at spacegospel.com.